masengtiniwe. Uwano yung mela mela masengtiniwe.
Uwano
yung mela mela masengtiniwe.
Uwano yung mela mela masengtiniwe. Uwano yung mela mela masengtiniwe.
Aleko.
Keep on. wati ngipete ngubonge ngagomanga madoda bathi usizi ukubakhumete madoda kanti ngisamchapa ngaye njalo madoda uphetane uphume esiqiweni ehlangene naye umude mude ngithi mude mude sibamsenyo ngithi asibangene ngibafana
Bama mina futhi ngimbibizano Langshaye kona ukhala kuthi ku Kaze ngayimbama mina futhi ngimbibizano
Bama mina futhi ngimbibizano
Yongbamba kanjani ngoba ngusuka kwephana
Ngumhlobo mina yengo suka kwephana
Yimbama mina futhi ngimbibizano
Yimbama mina futhi ngimbibizano.